Sewate thase ma Yo ya mpenzi wangu Sewate thase ma Kwanje makalima nituza moyo wangu Anituza moyo wangu Wallahi daima yeye ndiye wangu Kweli yangu taisema Yeah, well.